Yo. Yo. Cause it's a wabongo. Wabongo, 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 wabongo. What have you done?
Kuna wengine mda huu wanazikwa, kuna wengine mda huu ni wagonjwa, na kuna wengine mda huu wamefungwa. Unilinde, unikinge na ajali, wanadamu nisilogwe, nibariki.
Wabongo, Nasri, Galacha, Wabongo, Nasra, Championi, Wabongo, Mama Nasra.